Ambuye mulungu bondi pata ene moyo ine moyo ndawezi na moyo mumwe ukomera
ngati sindidzale kana
ukagula malo kumanga nyumba ukagwanji kondi mama mama mama
ngati sindidzale kana
mukabereka ana kuma waona akukula
ngati sindidzale kana
Koma ambuye sikomo pondi pata inemo Chachikulu ndi moyo Sikuti ndiri nazo zonse zomwe ndi mafuna Koma ndiri ndi moyo Ambiri anafuna funa Hakana kalabe nawo moyo Nde oro ndi takala nazo inezo jepa Ndi makondwe rabe Ndi mundi otokoze Ambuye mulungu Pondi pata ine Moyo ine Ne moyo, 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 moyo. Ndikondwere ne ndi moyo. Ndawizi na moyo osi mumwe uwa wiranso. Zumwe na alaka laka ena angozita. Zumwe na kupemberera ena zinango kwera. Koma maua mulungu amati. Muzonse ya mikani Le ambuye ziko mopo tipata ifemo Chachikulu ndi moyo Siku titiri nazo zonse zomwe timafuna Koma tiri ndi moyo Ambiri anafuna funa Haka nakalabe nawo moyo Nde olo titakala nazo ifezo jepa Tikundurebi Ni utokoze Ambuye mulungu Onipata ine Moyo, moyo, oh, moyo, moyo Ikondwere ine ndi moyo De olo titakala nazo ifeso chepa Ikondwere ebe Maka maka pukwe tikadari ndi moyo Ikondwere ebe Moyo, 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 moyo Oh,